I love you more, baby. I'm gonna love you so.
Ebyo byotawuliranga ekyo kyekyanne mamu byalafu uw'amazima nalimba togera kimu nekikalubiriza kwoyagala okukwawula mu bali abamulimbalimba kyawa n'abakazi enjogera nti abasajja bonna beebamu nze ndi kubatona abatatera kulimba naddala mu byalafu kigambo kya laafu si kipapira sikyogera bwe mba sikitegeeza Bana bachibamira abatamanyi buzito bwacho yekwa nsingira mu buna nsikirizibwa kubeera nawe nsaba nesigenze pompo mutima gw'okuwerafu yekwa nsingira mu buna nsikirizibwa kubeera nawe nsaba nesigenze pompo mutima
Na ye uliriza Yenyogera biwomerera Choka kwebona bona babitununa Yenyogera biwomerera Choka kwebona bamuli bikairira
Ndi chagulu misana chancha Ndi chaguli echiwomo baby doja chancha Lava wano Ndi chagulu misana chancha Ndi chaguli echiwomo baby doja chancha
Topi mapi makuminzani Urama ya yamani no mkwana chiwani Kuminzani Ulawa yaya makulimba limba mnange Njagala kubya kaluru Nabona baho gamba woya mama ululu Njagala kubya kaluru Nawe siri wajikuba enduru wala
wala Yekwa nsingira mbona Nsikirizi wakubera nawe Sabo nesigenze Pompo mtima kukuwera
vu
Mubintu vya lavu nina munia Njagala na kuwa sane sigadia Njakukula komu kwa nonga siku jusa Kutwale komu ndongo tudigitemu Njakuyimbiro kuyimbo buku sanyusa Kutere mobu gambo buku nyumira Kwa gala vya lafu Sibia jesti sirimu kwa buzitia
Njagala kwa gali redala Kuzibama wasu matola nabalala Njagala kwa gali redala dala Kale kuzibama wasu matola nabalala Na onja gali na mba odia Nebo mpita majangu depani rao Nga mwemba polasi mwayo kubala Nenyiga erakwe nenzifunayo Nenkulechira demu wangino chakala Nenkulechira mkwano wangino sanyuka I love you so, I love you more My baby girl, come we go love, love, love
Run it! Hey, Dickens alongside Mose Uganda forever, don't know say Big up on yourself, crutch the producer.
Yekwa nsingira mbona, nsikirizibwa kubeera nawe. Sabone sigenze, pompo, mutima gw'okuwera vu.